kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka ciyaaraha halkaad kala socotaan waa raadi haasan guni mujada 87.7 makartis wna waaxigeeda barnaamijka ciyaaraha waxaa idinla diyaarah anigoo ah maxamed cali samow qodobada barnaamijkeena ciyaaraha uga doorka roona waxaa ka mid ah amore mocerina ayaa weriryahan ka tirsan kooxdiisa real madrid ah oo jawaab xanuun badan kala kulantay kabtankeeda hore real madrid ah oo war farxad leh ka heshay xidig halis ah oo ay in badan ku raadjoogeen iyo hadalhaynta wararkii ugu dambeeyey suuqa kale iibsiga ayaad ku maqli doontaan barnaamijkeena ciyaaraha dhegeystayaal u diyaar garooba Ruben Amorim ayaa go'aan ka gaaray mid ka mid ah weeraryahanada Manchester United kadib markii uu shaaciyay in uusan ku habboonayn shaxdiisa. Macallinka cusub ee Manchester United, Ruben Amorim, ayaa bilaabi doona shaqadiisa kadib markii uu ka tagay Sporting CP oo wareegay Old Trafford, waxaana uu u muuqdaa in uu macallinka cusub si dhaqso ah u qiimeeyay ciyaartoydiisa, iyadoo mid ka mid ah lagu tilmaamay mid aan ku habboonayn shaxdiisa. Joshua Zirkzee ayaa si degdeg ah u dhaliyay gool dhowr daqiiqadood gudahooda markii uu ku soo biiray Manchester United, laakiin ciyaaryahanka reer Holland ma uusan dhalin wax gool ah tan iyo markaasi kadib. Saxiixa xagaagan ee Zirkzee ayaa kali ah ku soo kordhiyay kooxda laba caawin, iyadoo Manchester United ay ku jirta booska 13-aad ee horyaalka Premier League. 23 jirkaanna ayaa horey uga soo ciyaaray Brighton iyo Bayern Munich. Waxaa hadda lagu wadaa inuu tago Manchester United maadaama Morim uu doonayo inuu kooxda keeno weeraryahanka ku habboon shaxdiisa.
Sa'ab, 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 sa'ab
Liverpool ayaa la yaaban Arnold kadib markii uu diiday dhowr dalab oo heshiis kordhina si uu fuliyo rabitaankiisa ku aadan mustaqbalkiisa cusub. Wararka ayaa sheegaya in Arnold uu diiday dhowr dalab oo heshiis kordhina iyadoo ay xiiseynayaan Real Madrid iyo Paris Saint-Germain. Arnold, Mohamed Salah iyo Van Dijk dhammaantooda qandaraaskooda waxa uu ku eegay dhamaadka xilli ciyaareedkan. Kooxda haysata horyaalka Yurub ee Real Madrid ayaa aad u xiiseynaysa in ay Arnold ku hesho heshiis xor ah. Waxaana ay sidoo kale xiiseynayaan Alphonso Davies oo ka tirsan Bayern Munich kadib markii ay si xor ah kaga soo qaateen Kylian Mbappe kooxda Paris Saint-Germain xagaagi. Tani waxay noqonaysaa guul kale oo soo hoyatay Los Blancos. Arnold ayaa sheegay in uu doonayo in uu noqdo daafici ugu horeeyay ee ku guuleysta Ballon d'Or. Wararka ka imaanaya Spain ayaa sheegaya in laacibka reer England uu diiday dhowr dalab oo heshiis kordhin ah oo ku sii joogaya Anfield, iyadoo ay xiiseynayaan Real Madrid iyo kooxda Faransiiska ee PSG. Xiisaha PSG ayaa u muuqda mid sii kordhaya, waxaana laga yaabaa in ay soo jiidato Arnold, iyadoo kooxda reer Paris ay isku dayayaan in ay ku qanciso inuu imaado kooxda ka dhisan Paris. Liverpool waxay la yaaban tahay mowqifka uu qaadan doona Arnold oo 26 jir ah, kaasi oo damacsan in uu ka tago Anfield dhammaadka xilli ciyaareedka 2024 iyo 2025. Waxaa la sheegayaa in Real Madrid ay ahayd kooxdii ugu horreysay ee la xiriirta si ay u helaan saxiixiisa, balse waxaa hadda ku soo biiray PSG inkastoo ay haystaan Achraf Hakimi. Warar kale ayaa soo jeediyay in kooxda reer Spain ay damacsan tahay in ay soo dedejiso saxiixa Arnold bisha Janaayo kadib dhaawac jilibka ka soo gaaray Dani Carvajal, halka PSG ay qorsheynayso in Arnold ay ku xoojiso daafaceeda. Dhaawaca soo gaaray Lucas Vazquez ayaa Ancelotti kaga iman kara culays, waxaana la sheegayaa in heshiiska lagu heli karayo Arnold xilliga suuqa kale iibsiga ee jiraalka laga faa'iideysto. Dhanka kale daafaca Al-Ghatsiyah Nacho ayaa meesha ka saaray in uu ku laaban doono Real Madrid haddii ay u soo baxdaan, iyadoo Real Madrid ay wajahayso dhibaato dhanka daafaca ah. Nacho ayaa la weydiiyay haddii uu jawaab celin ka bixin karo dalab degdeg ah oo kaga yimaado haddii uu kaga yimaado kooxdiisa hore ee bisha Janaayo, laakiin waxa uu sheegay Real Madrid ima soo wicin haddii ay isoo wacaan si aan ugu laabto xitaa kuma laabanaya, ayuu yiri. Najo wuxuu intaasi raaciyay, runta haddii aan sheego halkan waxaan ku qaataa lacag ka badan intii aan ka qaadan jiray Real Madrid, uma imaana Sacuudi Carabiya lacag darteeda oo kaliya, waxaan doonayaa in isbeddel nololeed iyo waayo aragnimo cusub aan ka qaato. Bilaabo sarakaca dhanka kale tababarihii hore ee kooxda Manchester United Erik ten Hag ayaa la sheegay in loo diiday in uu la soo saxiixdo 4 ciyaaryahan oo muhiim ah inta uu joogay kooxda, iyadoo maamulka kooxda ay u arkeen dalabaadkiisa in ay yihiin kuwa aan macquul ahayn. Erik ten Hag ayaa la ceyriyay Isniintii kadib markii Manchester United ay 2-1 uga adkaatay West Ham United todobaadkii hore, taasi oo ka tuurtay Rediville kaalinta 14-aad ee horyaalka. Kaliya guushii finalka FA-ga oo ay garaacay Manchester City ayaa badbaadisay shaqadiisa xil ciyaareedkii hore. Inkastoo United ay ku dhameysatay kaalinta 8-aad, balse sanadkan fursad uma helin in uu sii joogo. Ten Hag ayaa inta badan lagu dhaleeceeyay xilligii hore, xilligii uu joogay Old Trafford, saxiixyadii uu sameeyey, iyadoo la isweydiiyey lacagaha faraha badan ee laga bixiyey ciyaartoyda uu la soo shaqeeyey sida Anthony, Lisandro Martinez iyo Delight. In lacag badan laga bixiyo Casemiro, Darwin, Mason Mount iyo weeraryahano aan la tijaabinin sida Rasmus Hojlund iyo Joshua Zirkzee ayaa sidoo kale aan si fiican loo soo dhaweynin. Inkastoo kooxda ay haysteen ay haysatay miisaaniyadda ay suuqa ku qarash gareeyaan, haddana waxaa soo baxday in Erik ten Hag loo diiday fursada uu ku soo qaato magacyo caan ah oo kooxda ay u baahnayd. ESPN ayaa sheegtay in Erik ten Hag loo sheegay in bartilmaameedyadiisa ay ahaayeen kuwa aan macquul ahayn, iyadoo isagoo doonayay in uu kooxda keeno Federico Valverde, McAllister, Frankie de Jong iyo kabtanka Ingiriiska Harry Kane. Erik ten Hag ayaa la soo shaqeeyay de Jong xilligii Ajax, waxaana mar la moodayay in heshiisa ay gaari doonaan, balse meher gelin, halka McAllister uu ku biiray kooxda ay United xifaaltamayaan Liverpool isagoo kaga yimid Brighton qiimo hoose oo ah 30 million. waatahay dhegeystayaal, waxaan isla soo garnay qaybihii dhexe ee barnaamijka ahaa ciyaaraha aad kala socoteen raadiyaha Sanguni. Haatana kusoo dhawaada taariikhda mid ka mid ah ciyaaryahanada muslimiinta.
Wuxuu ciyaaray in ka badan 12 naadi, sidoo kale tan waa yeesa ciyaareed. Wuxuu kubadda cagta ku jiray ku dhawaa 19 sano. Waxa uu soo ragashay in ka badan 200 gool shabaq inuu gaarsiiyo. Qofkan ka hadlayna shaqsi kale ma waa lajendiga caanka ee Faransiiska lagu magacaabay Nicolas Anelka, kaasoo dabcan soo qaatay socdaal qurux badan waayiisa ciyaareed markuu ahaa mid ka mid ah ciyaartooyda caalamka dhanka weerarka ugu qatarsan. Haddaba waa kuma Nicolas Anelka? Anelka daawadayaasha qiimaha badan magaciisa dhammaystiran waa Nicolas Sebastien Anelka. Wuxuu dhashay 14 Maarso 1979, wuxuu ahaan jiray weeraryahan xulka Faransiiska dhanka dabcan nambarka 9aad kaga ciyaaro. Sidoo kale wuxuu ciyaaray qaar ka mid ah kooxaha caalamka ugu caansan oo ay ka mid yihiin Paris Saint Germain, Arsenal, Real Madrid, Liverpool, Manchester City, Chelsea, Juventus iyo kooxo kale. Sidoo kale waxa uu soo ragashay xulka Faransiiska inuu u ciyaaray in ka badan 69 kulan, asigoo kula guuleystay koobkii Euro 2000 iyo sidoo kale wuxuu la qaatay tartankii FIFA Confederations Cup ee sanadii 2002 la ciyaaray, wuxuuna kala qayb qaatay tartamo kala duwan oo caalami ah. Markii aan fiirinay bilowga noloshiisa iyo sidoo kale shakhsiyadda Nicolas Anelka, wuxuu ku dhashay deegaanka loo yaqaan La Jasne ee ka tirsan dhankaasi gudaha Faransiiska. Qoyskiisa ama waalidiintiisu waxay ka soo jeedaan jasiiradda loo yaqaan Martinique oo ku taal dhankaasi bariga Caribbean-ka. Sanadii 1974 ayay dabcan gudaha Faransiiska imaadeen. Anelka sida uu diiwaan gashan wuxuu ku barbaaray gudaha Faransiiska. Sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan waxay u diiwaan gashan hooyadiisa ee xoghayaha ee dugsi sare ama iskuul sare oo ku yaal dhankaasi gudaha Faransiiska. Markii la fiirinay Nicolas Anelka, waxaa la dhashay 2 wiil oo qoys ahaan dabcan qoyskiisa ka mid ah, kuwaasoo lagu kala magacaabay Claude Anelka iyo sidoo kale Didier Anelka. Shakhsiyadda Anelka intaas kuma eka, waxaan soo qaadan karnaa waxa uu dhaxdo gabadha lagu magacaabay Biljamka ah, magaceedu uu yahay Barbara Tauze, taasoo dabcan taqaan in la sameeyo dansiga choreographic ama qoobka ciyaarka lagu soo bandhigay aflaanta. Lamaanaha waxaa u joogaan 2 wiil oo lagu kala magacaabo Kay Anelka oo dhashay sanadii 2008, iyo wiil lagu magacaabo Kahil Anelka oo dhashay sanadii 2000. Nicolas Anelka markii si hoos u sii fiirino diintiisa, dabcan uu haysta ninkan waa diinta Islaamka. Sida haatan diiwaan gashan, waxa uu dabcan Anelka shaaca ka qaaday asigoo 16 jir ah inuu qaatay diinta Islaamka oo muslim noqday. Sidoo kale tan waxaa diiwaan gashan Sky Sport daawacday in sanadii 2004 mar uu tagay gudaha United Arab Emirates uu ka sheegay inuu muslim yahay. Sidoo kale uu qaatay magaca Abdul Salam Bilal, inkastoo inta badan uu ku caan baxay Nicolas Anelka oo magacaas professional footballer uu ku ahay. Sidaa darteed marka Anelka waxaa la cadeeyay asigana uu sheegay inuu dabcan diinta Islaamka qaatay kuna xasilay markuu 16 jir ahaa. Daawadayaasha qiimaha badan weeraryahanka Faransiiska marka la fiiriyo socdaalkiisa ciyaaray kasoo bilaabay sanadii 1996 kooxda Paris Saint Germain, wuxuu kusoo gabagabeeyay sanadii 2015 kooxda lagu magacaabay Mumbai City oo dabcan ka dhisan gudaha Hindiya. Muddadaas uu kubadda cagta kusoo jiray wuxuu ciyaaray 672 kulan, sidoo kalena wuxuu shabaq gaarsiiyay 210 gool. Xulka Faransiiska wuxuu ka tirsanaa intii u dhaxaysay 1998 ilaa 2010, asigoo dabcan u ciyaaray 69 kulan, wuxuu shabaq gaarsiiyay 14 gool. Shakhsiyadiisa markii la fiiriyo koobka guuleysta xaqiiqda English Premier League inuu la qaado kooxda Arsenal xilli ciyaareedkii 1997-98, isla waqtigaasna wuxuu la qaaday FA Cup-ka iyo sidoo kale FA Community Shield. Real Madrid wuxuu kula guuleystay koobka horyaalada Yurub sanadii 2000. Paris Saint Germain wuxuu la qaaday tartanka loo yaqaan Inter Toto Cup. Sidoo kale wuxuu dabcan u ciyaaray kooxda Fenerbahce oo kula guuleystay horyaalka Turkiga sanadkii 2005. Laakiin waqtigiisa ugu fiicnaa wuxuu dabcan ku qaatay kooxda Chelsea, asigoo kula guuleystay Premier League sanadkii 2010. FA Cup wuxuu la qaaday 2009 iyo 2010. Wuxuu sidoo kale la qaaday FA Community Shield, halka markuu Chelsea joogana uu kaalinta labaad galay markii noqoto tartanka UEFA Champions League oo laga qaaday sanadii 2008. Nicolas Anelka xitaa wuxuu ka ciyaaray Italian Serie A iyo Juventus muddo kooban la joogay. Wuxuu kula guuleystay Italian Serie A xilli ciyaareedkii 2012 iyo 2013. Sidaan ka dhawaajin, xulka Faransiiska wuxuu la qaaday koobkii qaramada Yurub ee sanadii 2000 la qabtay iyo tartankii FIFA Confederations Cup ee sanadii 2010 la ciyaaray. Anelka socdaalkiisa ciyaaray xitaa waxaa qayb ka markii la fiiriyay ninkan uu ku guuleystay gool dhalinta English Premier League ama waxa loo yaqaan Premier League Golden Boot xilli ciyaareedkii 2008-2009. Sidoo kale waxaa u diiwaan gashan in dabcan laba xilli ciyaare kala duwan ka soo muuqday kooxda ugu wanaagsan English Premier League xilli ciyaareedkii 1999-2009. Anelka sidoo kale hadda kor wuxuu ku guuleystay ciyaaranka ugu wanaagsan English Premier League dhalinyarada ah xilli ciyaareedkii 1999-2009.
Waa taay aad aan halkaasi ugu gudubno taariikhda ciyaaryahankaasi muslimka ah.
Bartuwa garoon.
waxaagaag dhanka kale real madrid ayaa diyaar la ah 200 milyan si ay erling haaland ugala soo wareegto manchester city waa haddii madaxweynaha florentino perez uu baahan yahay in uu diro midkooda vinicius junior ama rodrigo vinicius junior ayaa diiday qandaraaska cusub ee real madrid ay u bandhigtay taasi oo mugdi gelisay mustaqbalkiisa kooxda manchester united chelsea iyo paris saint germain ayaa dhammaantood xiiseynaya saxiixa vinicius junior laakiin waxay ka baqayaan in heshiiskiisa uu noqon doono qaali real madrid ayaa dalab 150 milyan euro ah ka heshay manchester city kaasi oo ku socda rodrigo iyadoo ciyaaryahanka reer brazil uu yahay bartilmaameedka ugu sarreeya pep guardiola barcelona iyo sidoo kale bayern munich ayaa labaduba doonaya saxiixa goolhayaha porto ee diego costa laakiin waa inay bixiyaan 60 milyan euro oo lagu burburin karayo qandaraaskiisa goolhayaha reer portugal Liverpool ayaa doonaysa in ay ku xoojiso safkeeda. Tujamini oo ka tirsan Real Madrid, tababaraha Arsenal Mikel Arteta ayaa wali xiiseynaya 28 jirka garabka ugu ciyaara Bayern Munich ee Leroy Sané. Victor Gyokeres ayaa hubaal ka tagi doona Sporting CP xagaaga soo socda, laakiin lama oga hadii kooxda uu ku biiri doono. Xilli Manchester United, Manchester City, Arsenal, Chelsea, Paris Saint-Germain, Juventus iyo AC Milan ay dhammaantooda doonayaan. Barcelona ayaa sidoo kale doonaysa inay la soo saxiixato Gyokeres, waxaana laga yaabaa in uu adeegsato Vitor Roque oo haatan amaah ugu jooga Real Betis. Daafaca dambeedka bidix ee Bayern Munich, Alphonso Davies, ayaa qandaraaskiisa dhacaya xagaaga soo aadan, wuxuuna doorbidayaa inuu ku biiro Barcelona halka uu aadi lahaa Real Madrid. Xidiga diiradda u saaran tahay Chelsea ee Victor Osimhen ayaa laga yaabaa in dalab joogto ah oo gaaraya 10 milyan oo euro ugu biiro reer Turki ee Galatasaray. Xidiga reer Nigeria ayaa haatan amaah kaga maqan kooxda Napoli. Weeraryahanka Aston Villa ee Johan Duran ayaa meesha ka saaray in uu ku biirayo kooxda uu tartamaysa horyaalka Premier League ee Arsenal. Goolhayaha Manchester City ee Stefan Ortega ayaa waxa isha ku haya kooxda haysata horyaalka Bundesliga ee Bayer Leverkusen. Dhanka kale, Chelsea maraska ayaa dib ugu soo nooleeyay kooxda iyadoo weeraryahanada Nicholas Jackson, Madioke iyo sidoo kale Sancho ay wax weyn ka bedeleen kooxda. Si kastaba ha ahaatee, daafaca Chelsea ayaa dhibaato ka taagan. Waxaa guud ahaan dhegeystayaal, waxaa intaasi noo gag barnaamijka ciyaaraha ayaad kala socoteen raadiyaha Sanguuni. Barnaamijka waxaa idina socodsiinaya anigoo ah Maxamed Cali Samow. Intaan barnaamijka mid lamid ah dib ugu kulmi doono, waxaan idinka tagayaa sidaayo nabadgelyo.
Sarakah, صعب 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 صعب